Ennaku zino eby'omukwano byavaawo gwasembera eri bateekawo ssente atalina ssente takumita donati benati ekuyitako buyisi diamond tujjogole
Emigerera babwenfa ku deal obulungi bwobunkubyeke okati nsaba appeal nze candidate womba tikye bwe voter me handsome boy ba Brad Pitt toleta naye nfuna ntono nyambalanga pota nsula seta wali mu ka boys quarter sisobola kugulira wadde kameno water nebwonayo ya wine njakuletera
mwagata